wangu, kwa moyo wangu meteka kiri zangu, miombi langu nitafurahi ukitunza siri zangu baby. Na pigo zako za kimanga mwendo fani unaniacha hoi, kama roboti unavyoganda kwenye bedi unajiona tai. Weka mafuta funga mkanda, washa gari nitoke nyegezi, pita Tabora mpaka Tanga, simamisha nishuke mkwa kwani. Baby, basi fanya unavyoweza, hata kama kuniroga. Wechutama mara keuka, jitahidi kukoroka. Leo mende kaangusha kabati,
kabati,
na mangonyo kapigwa msuwaki,
msuwaki.
Dakulangu na shindi ya konyagi,
konyagi,
finali lipuli na spazi. Oh baby, Agatha baby, Agatha baby,
nakuelewa.
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 Fanye kama umesahau, biringanya libane kwa domo, nipe methali na nahau, mwana mama nilale umo umo. Nishapendwa nikapendeka, kwa wengine sisiki, wakisema minadeka, hawa nipi stressi. Mama ugonjwa menibana, nipe dozi kutwa mara tatu, nisimulie na hadithi ya sungura kupigana na chatu. Unipapase kifuani, shuka chini umbuse na mtuto, usisahau na shingoni, mashavuni tupigane mabusu. Basi fanya unavyoweza, hata kama kuniroga. Wechutama mara keuka, jitahidi kukoroka. Leo mende kaangusha kabati,
kabati,
na mangonyo kapigwa msuwaki,
msuwaki.
Dakulangu na shindi ya konyagi, finali lipuli na spazi. Oh baby, Agatha baby, Agatha baby,
nakuelewa.
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 Topic Nation TZ, Basamu on the beat. Na na na, na na na,
Basamu on the swagger.